Yo, much more the beat killer, beat murderer. You got a song, brother. Boom. Concentrating on my five senses, then appealing in my mind like I flip pages. Yeah, I know sometimes I'ma sound crazy. See, I love saying yeah, then I love ladies. Look, much more the beat killer, beat murderer. He's the hood king, make of these hound conquerors. He's the figure for naked to consider. May have to be your leader, cause I'ma come to feed ya. In bun, but man can't conquer us. Can't touch me, I'm on me a dangerous. Me no pretender, me love no pretender. Show them out and bring the agenda. Teach him and all of them, me tell them. Real a one, all of them, me tell them. Me tell them again, again, me tell them. Show them out and blow
it like a man. Wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe.
Usilete ushamba, mini namba. Mwige tembo, upasuke msamba. Unaniponda, uku unanipenda. Unaniiga, unapolala ndo nilipo amka. Wezi kushindana mi shtuka. Ngoja nikupe kanuni usijezunguka. Utaaibika, utadharolika. Nafanya kwa vitendo, nimejewa upendo. Wejenga maneno, nikufunge mdomo. Mafanikio yangu, matarajio yako. Mafanikio yangu, ndo kula yako. Mafanikio yangu, ni maisha yako. Unasema nini, uwezi kupambana nami.
Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe.
Usilete ushamba, mwige tembo, upasuke msamba. Unaniiga.
Usilete za kime. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe.
Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime,
wakati na kufuga mwenyewe.
Usilete za kime,
wakati na kufuga mwenyewe.
Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe.
Nafanya kwa vitendo, nimejawa upendo. Wetenga maneno,